re sentse heri kile ra bola makhalagali
lekwa
pululwe e kana re sentse heri kile ra bola makhalagali
lekwa
pululwe o hai 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 lekwa re tsang re tseganye
Maria ya la le le ba tsikuno buwe
le kwa
le kwa re tswangwe
e pugae
Maria ya la le le ba tsikuno buwe
le kwa
o hae
le kwa
buru du o hae
hae hae hae le kwa re tsangwe
pululwe kana re sentse sente le runa ra ba senyawe
lekwa
pululwe
lekwa
he pululwe kana re sente ba re sente le runa ra ba senyawe
lekwa pululwe hai 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 lekwa re tsang re tsaganye
lekwa re tsangwe tabetse maga ka yane makawe
le
kwa re tswangwe
ae bugae
ke tabetse maga ka yane makawe
le kwa
o hae
le kwa o hae 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 le kwa re tsandi
lulwe a mare sentse magupane ukwebue
lekwa
pululwe
lekwa
he pululwe kana re sentse e re ba wetse ga magupane ukwebue
lekwa
pululwe
lekwa pululwe hai 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 ke kwa re tsang re tsaganye
ha ga ja go tsisa ka go garamela Khosi ji go tsitse fela o sa re sepe na re ya ga se bitse le nthomang e se ke le ba motho a tswa motho na re nne le bo o suleng le ntse se o ka mamantswe ba re ntse le kwa ga malete ga le dikwe batho ba rile ba le dika bosigo bo sele fela ba sala kopanyetsa ke ntse le letona pili majo a le jwe le ntse se o ka mamantswe ke ntse le letona le le mogae